jaxle wuma jommi wuma teji tituma mangi sante borombe man amuma ay diplom man amuma as kom kom sama bad rek la yoo.